ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam on e korka, eɗen goni hannde no aljumare sappo e jeego lewru avril hitande 2021 sappo e jeego ƴaɓɓereke silimaji capanɗe nayyi e joyi. Ousmane Niall gulɗo kabaruji ɗo gagni kantete ɓoggi janɗe to ñalaaɗe wotiiji ngaroji ɗi kaani waɗeede anndaama illa alkamisaare keñen sappo e joyi lewru avril ndu. Si ni ko farndema o hoditiwiide ñalaaɗe kollitaaɗe ɗe ana waawi waɗeede oon wattu parti politique ŋaajogaaji kollitiwiide nde wiyaa nde ana tiiɗi faa ɗi ngaɗee li kedde leydi ndi. Société Énergie Mali ana hasindina milliard ŋaaji ujunaaji ɗiɗi e temmetati CFA taƴugol courant sela. Baale société civile paɗɗiti haalaaji ministére kuminɗo courant e ndiyan haali ɗi, ɓe mbiidu jogola bonɗo woni e EDEM. Golleeji kertaaɗi ravek puɗɗi alkamisaare sappo e joyi lewru avril ndu to menaaka to, ko kaako wele kanankooɓe ɓiɓɓe ngenni ndi ko machine gooto tan naɓaa toon faa golla golleeji muuɗum. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi kiikiɗaa ko bisimilla moɗon heɗaade studio tamani. Ñalaaɗe wotteeji ɗi kaani waɗeede anndaama illa keñen eerŋaaji seeɗa caggal ko hollitaande wotteeji ɗi ngattee yogaaɓe njettiingo hakkillo yoga du ɗum wonaa ko weli ɗum wotteeji ɗi de wiyaa ɗi ngaɗe nden yoga e hakkillo muɗum ɗi mbaawa waɗe nden. Ndenno wattu oon e gofernement o ana waawi waɗde faa wotteeji ɗi ngaɗe nde wii nden haala kaanongol lanndol haala muɗum wonnoo e haaldu amen mawnde keñen faa ɓiddore ɗen faam keɗɗen muminsinde ɓe Mamadou Sama Sego.
Fii so tawii humaniiɓe kabaru mum no heewɓe kollitiwiide ɗum weliiɓe ko wattu nde woteeji kaani wonde holitaama. Woɓɓe kay kollitiwiide ɓe ɓe sikki so tawii dabare ko laamu o hollitiwiide ana moƴƴi. Docteur Ibrahima Sango ana lamdo so tawii woteeji ɗi deentuɗi ana waawi waɗeede e wii makko dabare nde ana waawi torrude wotooɓe ɗum.
Gouvernement o ɓami anniya rentinde woteeji wattu gooto tama ɓileydi Mali na lanndinani ɗum, sabi leydi Mali ndi meeɗaali hinnaade hono ɗiɗo wuteeji. Ɗum waɗi cilol gootol nden lin cercle buguni wona tan hollitinde heƴo golle ka ɓuri fof fultinde hono ɗum dawrete.
Ko wonani nuntogo o hollitiwiide ana haani leydi ndi yaltallaw le tiiɗalaaji ɗi. Ɗum ne yaata caggal wuteeji omo darda e kala homo fuu golla dow majuna yalla iɗum huncane hoore.
Ele alhaali hertaaɗo gonno e muɗum, so ɗi mbaawi hinnaade golle o no haaniri ne milawiide en biltoto e kabaru muɗum. Mine gikkani yargol yeeso sabi min jettiraka fewi fiide dabare
muɗum. Hollitinde wattu nde woteeji waɗete ana hollita anniya lobbo keeƴaɓe laamu banngal tabbugol lebbi sappo e jeɗɗi dokkaaɗo transition o. Yo ɗum woni hakkillo ballan jakite duke annde kabaru politikaaku ka holliti wiide wandinde woteeji joingol président kañi député en ana waawi laatade sababu waddude tiiɗala li jogalal
laamu. Ele tawangal min mbaawa fewi yiide président leydi tawi o ɓilaaki fewi e député en. Nanno ɗum ɗo latto caɗele mawnde banngal nuwile gollirɗe ɗe kanu laati fof kay heƴo golle ngo wari e wattu muɗum, sabi heewɓe amen fuɗɗino jaati cikkitaade e kabaru muɗum. Ndenno ko heƴo ngo fasindina na joƴina hakkille malinkooɓe e kañum fay yimɓe kedde adunaaru ndu.
Heddi ɓiɓɓe leydi ndi hakkille maɓɓe ana sindi so tawi yokaaɓe kollitiwiide aadi ndi welliɓe. Woɓɓe kay ana jogi sukula fati ɗum laato sababu lalinde wotteeji ɗi ngooɗa.
Sakiraaɓe anndon ɗi kabaruji fof ɗo mbaawi heɓdode dow bembe annde ɗe dow hello amen facebook kaña compte twitter. Société Énergie Mali ana hasindini milliard ŋaaji ujunaaji ɗiɗi e temettati CFA faa heɓana taƴugol courant jogola. Ɗum woni ko ministére kuminiiɗo courant e ndiyam hollitiwiide ley ko joddi e nantinooɓe kabaruji. Ministére o haali ɗum ley wattumo courant ana taƴa ñannde fuu ley leydi meeɗen ndi. Baale société civile kollitiwiide ɗi haalaaji ministére o haali walaa fuu ɗo kaɓɓi. Ministére ɓe no ɓe kollitiwiide EDEM jaati wonnoowo woni jogola bonɗo woni e muɗum faa ɓeydore no faamu keɗen Oumar Waygallo.
Wakkande ministére o yiiduno e yimɓe yettinoɓe kabaruji ɓe Saydou Tarawaré o hollitiɗi ñalawma hannden o hokkude leydi ndi fuu courant ŋaji ɗum yaafa, sabi de yimɓe ɗe dartoɓe courant ŋaji ɗi ana kewi sanne. O wi wajuɓe sina jawdi jaltintendi ɓura milliard uji ujunaji ɗiɗi fa ɗiɗo tiɗallaji pewte. O ɓeydi ley hendu wiide wona hikka tan tiɗallaji ɗi puɗɗi le leydi meɗen ndi ila mo yettaki ley nduɗo suudu ministre ɗiɗo tiɗallaji ana godi toon. Wattu joni o wi jawlele mawɗe kañen kaani yaltinede so fewta e ɗiɗo golleji. Fedde neɓnodirta tribunal populaire sans ici hollitiɗi laamo hollay anniya mudum lobbotan deedo fedde société civile de Mali Konate ardi beedile hen wiide ko odo ministre yalti ko golle o gasay haalay dimo haldi du nangata hore kanko Mali Konate o wi ko buri miliyaruji ujinaji didi e miliyaruji temetati idum yaha e wakande jawdi laamo o fur dun ne wawata laata diido jawdo ye fundido yaltinte kanye do ndi wawi yaltinede o holitide ko ministre o wi leedel godde kanye pawato leedi mandi konayri bangal kurangaji ko idum yobe leedo leedele wala fu directeur landado yalla hono o do golle wori o yiko ministre o yalti so haliko hanano yaltude yoga andambe kabaru kebe kay koliti tadugol kurangaji di idum wadda kutteji kewdi konayri bangal kebe jamare de wattu jono be bi yimbe lebe jewto yalla hono kan nayrade bangal kurangaji ne tedi le nange di
ngendi menaka e badale mudum kanyido no jogi otid Allah Qur'an ana taja watti fu le jonta ceketi de mono fu nde hokkete Qur'an e de no kuje e wi Usman Bagayogo coordinateur e DMS a menaka kake be njuggi joni de be mbawa hokkude ngendi ndi fu Qur'an no be no be jidire kede ko wi Mohamed Aga Issa Feitan kajar amen gondo ton do facci tango mum min sende bu
wakati joni mi den jogi ti dalaji bangal hokkugo lo Qur'an menaka groupe ngati di jogude dum wawa daranade kabaru Qur'an gallurende fu sabe hasingine yimbe le gallurende mawni sanne kambar munna mi bami adi tajude Qur'an satu yalla pati groupe ngaji di bona kafa hande mi den jogi ti dalaji dabare munna e hakkile an yo groupe tato balla joddo ton beide e dimi gollirta
fahande en keddoto menaka golle jikata der avec ko rejo menaka puddi alkamisara sappo e joy liwru averendu ora avec kerta do fuddugol mudon ta diri jonte didi le on ko fu e tawede himbe ana dogga yaade fa ngada dun ka wontida laaji mata di le golleji mudon ani ko Mohamed Aga Issa Feitan hebenen do fajitan Umar Waygalo
ko yaata commune ngaji no gay kanyo commune region menako kanyen garta tawede le dido golleji ravec kertana di le leedi meden di kanko puddu dido golleji no dete do Mohamed ala na fi mayga gouverneur region o webe gonde waddo hen imma daraji du yalla jam e deedara no warta le o do nokku fa golliji di fu keba pewa ka do e tawede fo fuddi matu ton tidalaji nyaloma hande no le matu be tidalaji di du kanko no dirteda hankuru ag inazum lamido lam hakkundejo o hollitili be mati le nokko dido tidalaji sabide ko futu komin ngaji noga e go o wonde region o machine gotan be jogi ton kando wadde ko no dirta ravec o wi o do machine cercle ngaji keddidi fu nawtirto wajibi sina yimbe lebe fu ngara do menaka do no rezo yaadirno fayato no jamarde woddiri ngallure de idum le tidallaaji ko be gondi ma tutton wattu jono kanko no dirte nanu koccha mer commune menako holiti wi dido tidallaaji ma tam wattu jono wi kanko hore makko sediki yimbe le hewbe wonbe le odo nokku kartinina mudde en majji wobbe du anton karti de duppamana paddama le ndiyam wakande tidallaaji de gonno le sa halledi meden di wattu jono wi laamo kany hani fiddo hen dabare jowto lon dido tidalaji kani hebnirede jogola machine goto han neldede le cercle fou non kanko no docteur tinder men kolludo nimse mudo hollitiri wiide don ko Mohamed Aga Issa Feitan hebni studio tamani menaka
dabare jimbiyade ana ndena himbe nyaw coronavirus o ngana ko teddinde le misideji le galleji kanye e le bolido juldeji na filaji ngatte sini dunken ande kolitiwide ko dun dun e kawrite ana mbaye wadde fa nyaw coronavirus o beeda lanyude kasen e wi julo be dabare jimbiyade fu ana mbawi teddinede so wana woddi ndirgol hakke metri goto sabi dun yadata e dina islamen sini odon julde e jama mahman baba kunta yottike le misideji ogaji do bamako andi ko hebinen do
le miside andi tirtayane flamisiri kalabankoro adeken hono miside bako jikoroni extension sud dabere ju kolitaade widan way wudintinde yimbe nyawo buri fu yuppude hakke metre goto hakkune mudu na wattugol maski wana ko teddina hono no holusiri wide beedo alsame en garbe julde
yimbe fu ana takondiri yogabe an bonno maski ngati yogabe bonnata ko dabere jingal da teddinede no wirani dabere i teddinaga yimbe ana kewi fa ana nyudira kabidu gondo ko bawmi wiide tan min teddinta dabreji di min buddirta hakke metre goto no wirani min ga hakkilla amé Allah innu laado mun kanyu e mbaawi reno de himbe dum saabi miden kawrta min julda
onadi loya do tawede mudum fu horebe misede jogaji ka holiti wiide dabreji fu bamaadi yalla nyaw coronavirus ana habe ana teddina so wana yuppude metre goto hakkune ma neddo e koliti wiide o do dabre yarata sariyaji julde sadu usman bari almay misede flamisiri kalabankoro adeken
aminanka do kalabankoro adeken garan zone miside fulbe neddo fu gardo lota jode mudum lata miside so juli tilgidu loata jodi mum dun ka anan wodi inshallah
michi to da wiide lewru ramadan du wari hikkale hakune nyaw coronavirus
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sekira be kabaru jingon ile region aji meden dia jaran tumbutu ambassadeur leedi etats-unis gondo do mari do baddi e visio conference kenya e nantinobe kabaru jingon be tumbutu be kaltidi hala kan tabugul kaldar ngada gal fal jam hebe gal nafa ngodi nindo himbe e lam hakundeje o imma daraji di etats-unis anni wadde fa yirwer wada leedi meden di kanyi eno dejjere hebirte ambassadeur etats-unis o holiti ley mudun wani duaw be mali cagal ko sidi ibrahim udo sida wara o hore jo sema wimako o mali gorko mawdo woni mo mali mursi joni no darani do du hono dewral dejer wadirata sakirabe do kadudi kabaruji ka andoni fu o mba hebude di do www.studiotamani.org o mba du noddude numero viamo o do 37321 fa kettino den wassalam